ute kimi usambona ngolwesibili kana manje lesihlanu ngifunele kathathu awuphenduli nefo mpho. Yeah, I'm in TCO, I got you.